Ilanga bilushani le bafana mazibuye zinkomo zo baba.
Sing.